Yes, man. Damn, no, I say. This one is a party, we say. Yes. Hey, yo, Fiji King Noel. From Sunday. Hey, yo, Casey, sing for them. Do it.
Big tune.
Wapo, nimetulia. Nikadhani nimepata familia. Familia nzuri. Kumbe wewe wanitenda. Wapo, nimetulia. Nikadhani nimepata familia. Familia nzuri. Kumbe wewe wanitenda.
Mara ya kwanza nilipo kucheki, girl. Koko mi nilidata, ay. For sure love yako nimekuseti, girl. Ndiyo mana koko ninanata, ay. Ebu nieleze kama wanipenda. Ama we waniteza, ay. Ebu nieleze kama wanipenda, girl. Ama we waniteza, ay. What a gwan, what a gwan. Kesi yani Fiji King Noel, number one, yeah. In this game we are the champions. Atuwezi change kama chameleon. We are one in a million. Yeah, one in a million. We are one in a million. Hey, one in a million. Ay.
Kwako nimetulia. Nikadhani nimepata familia. Ay. Familia nzuri. Kumbe wewe wanitenda. Kwako nimetulia. Nikadhani nimepata familia. Ay. Familia nzuri. Kumbe wewe wanitenda.
Nilikuwa natembea, nikamkuta kwenye njia. Halikuwa na usuni, machozi kumtoka pia. Nikamkaribia, kisha nikamuulizia. Mrembo Malika, ni kama umepotea njia. Alijonijibia, nikaona kumsaidia. Zea, nikaona kumsaidia. Nani atanizamba, ni kama niko kwa ndoto. Mana naye mtasama, siamini ni yule mtoto. Sa kichwa kinauma, kwa mwili na ishi joto. Nilikuwa na hela msela, nimerudi msoto. Yes man, dem no say. KC International, Fiji King, from Sandy. It's a party, we say.
Kwako nimetulia, nikadhani nimepata familia. Familia nzuri, kumbe wewe wanitenda. Kwako nimetulia, nikadhani nimepata familia. Familia nzuri.
You've been down me, but I couldn't stand and walk on my feet, standing tall. Fight for my right, I take a step. I'm my own masterpiece, so I don't fly with men. Human being a sketch, ask me more. Nelim show love, Nikki Dani Nimir Pata. KC, Fiji King, front sign.
Wapo, nimetulia, nikadhani nimepata familia. Familia nzuri, kumbe wewe wanitenda. Wako nimetulia, nikadhani nimepata familia. Familia nzuri, kumbe wewe wanitenda.
Yes man, ha. It's a party we say. Yes man, ha. From Sandy. Hey yo, Fiji King Noel. And your boy Kaisiani. KC International, demo say man.
Big Chin Wreck.